Peace be all.
Nishazunguka sana mjini kutafuta msaada, nishaitwa omba omba mtane tikibaka na kaba, nishafika mpaka barini manusura nirengada. Oh ya Rabbi Mola, na lini kitaziba kiraka? Kila napogusa ni pamoto, silali jatumba joto, bagawa ni msoto, upande nguru upande sato. Bariki mambo meusi kama kaniki, usiku na mchana na kesha na dhiki, sio ni ndugu sio ni rafiki, wamechota msali wameacha nyuki wananing'ata, teke la kuku limenipiga chali unanacha chafya, mimi mikosi yangu imezidi na hema kwa shida, ila nikifusi na kujitahidi hasara si faida. Siku mimi